tunasongea mbele zako kwa maombi. Tunakukaribisha kwa ibada hii. Ututawale Jehova. Siwezi bila wewe mwana wa Mungu. Tumejaribu. Niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Niongoze Baba, Mungu wangu, Baba, niongoze Baba, Mungu wangu.
Oh, niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Niongoze
Emmanuel,
Mungu wangu,
Emmanuel, tena niongoze maisha, niongoze Mungu wangu.
Niongoze Mungu wangu, oh, niongoze Yahwe, Mungu wangu.
Siwezi bila wewe Mungu wangu, niongoze, ninakuomba.
Niongoze
Baba,
Mungu wangu, hey.
Nisaidie Mungu wangu, nisaidie Mungu wangu.
Nisaidie Mungu wangu,
nisaidie
Mungu wangu.
Nisaidie Mungu wangu, nisaidie Baba yangu.
Nisaidie Mungu wangu, nisaidie Mungu wangu.
Siwezi bila wewe Mungu wangu, nisaidie.
Nisaidie Mungu wangu,
Baba,
Baba.
Nisaidie
Mungu wangu,
nisaidie
Baba, Baba. Baba.
Safari ni ndefu bila wewe, nisaidie nifike.
Nisaidie
Baba,
nisaidie
Mungu wangu, nisaidie. Oh, makara baba baba, makara baba baba, oh baba baba baba, noboko shakara baba, makara baba zele baba baba, eh raba shakara baba, boke si baba, makara bosi, mandere bosi, shana baba baba baba. Niokoe Jehova wangu, niokoe Mungu wangu.
Niokoe Mungu wangu, niokoe Mungu wangu.
Oh, niokoe nyasa wangu, niokoe ninakupenda.
Niokoe Mungu wangu,
oh mami wanje. Wachawi wakikuja ninakuomba, niokoe maishani.
Niokoe Mungu wangu, niokoe Mungu wangu.
Mishale ya adui ninakuomba, uniokoe isinipate.
Niokoe Mungu wangu, niokoe
maisha yetu. Mipango ya adui tunakuomba, utuokoe Mungu wangu.
Niokoe
Baba,
Mungu wangu, niokoe Mungu wangu.
Hatuwezi bila wewe, tunakuomba Baba, Baba, utuokoe.
Niokoe
Baba,
Mungu wangu, niokoe.
Kwa unyenyekevu
niokoe,
navunjika, navunjika,
Mungu wangu.
Ninavunjika mbele zako Mungu wangu, niokoe, nisaidie.
Niokoe Mungu wangu,
shana baba baba baba,
Mungu wangu.
Nitakase Jehova wangu, nitakase maishani mwangu.
Nitakase
maisha haya ni nako. nitakase na anasa nitakase na ulimwengu
nitakase
Bwana Yesu
Bwana
Yesu
Bwana
Yesu adui akija kama mawimbi ninakuomba baba unitakase maisha ni mwangu
nitakase
Jani mwangu
nitakase Mungu wangu nitakase Mungu wangu
utukubali ibada zetu zikubali tunakuomba
zikubali Mungu wetu zikubali
Mungu
wetu
utukubali baba yangu takomara sakaba leno sakaba
kerebo
sakaba baba Kubali mayaba yetu Tunakuomba kubali sadaka zetu Tunakuomba
Tuzikubali
Tunayekekebele zako
Mungu wetu Tuzikubali
Mungu
wetu
Sauti zetu
Tufaidiye
Nuke meza
kubali
Tuzikubali
Tuzikubali
Mungu
wetu Tuzikubali
Una sinani sifa, una sinani utukufu, una sinani saba.